Zabbuli ya 46. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tuleme okutya, ensi ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba obw'ennyanja. Amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga, ne bwe ganeekuluumululanga, n'ensozi ne bwe zinaakankananga n'okwetabula kwayo. Waliwo omugga, emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda, ekifo ekitukuvu ekyeweema z'oyo ali waggulu ennyo. Katonda ali wakati waakyo, tekiisagaasaganenga. Katonda anaakibeeranga, anaakibeeranga enkya mu matulutulu. Amawanga gaayoogaana, obwakabaka ne bwetabula. Yaleeta eddoboozi lye, ensi n'esaanuuka. Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Mujje, mulabe ebikolwa bya Mukama, okuzikiriza kwe yaleeta mu nsi. Aggyawo entalo okutuusa ku nkomerero y'ensi, amenya omutego n'effumu alikutula, n'amagaali agookya omuliro. Musirike mumanye nga nze Katonda, n'agulumizibwanga mu mawanga, n'agulumizibwanga mu nsi. Mukama w'eggye ali wamu naffe, Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe.